type on the kiss. What a man combination. King Kaka, Bahati Jena. What a man combination. With some of that inspiration.
Say, say, with that beat. Tonga pizza today, maono mengi on your way. Nindo tonga pimsera, ay. Nindo tonga pizza today, maono mengi on your way. Nindo tonga pina uriida, ay. Reo kama jana, moyoni umejaza lawama, ay. Reo kama jana, wanakucheka etiwe fukara. Reo kama jana, moyoni umejaza lawama. Fukara, buskuma ukikwama, jitahidi kinyama, chuo utakuja shinda wewe. Buskuma ukikwama, we jitahidi kinyama, utakuja shinda wewe.
On the road, not bad hole, such a rugged road. Jada help me focus on the goal. Father, make me put the heart and mind and soul. Jada Jitai Li, Juni Nastai Li, Niti Mise Lengo Langu, come in me. Little prayer to me, Father, in me hotline. You ma put me pa me place, front line.
Buskuma ukikwama, Jitai Li kinyama, juu utakuja shinda we. Buskuma ukikwama.
Tupu tupu, ngumu, nilikosa hadi njumu. King kakosa mana bahati, nimeangukia dili ngapi. Wanashangana toka e-side, now I show God, alisha decide. Manchi ngapi nimetamba, juu nimejikaza kakamba. Nikianza nilikuwa mgrinka avocado, na Mungu mambo bado. Wanirushe wala fiao, kajuli who's laughing now.
Kuskuma ukikwama, jitahidi kinyama tu.
Simple, eh? We panga, Mungu ata decide. Lakini, si kupanga tu. Lazima uamke, lazima uende ukafanye A, B, C. Hadi ifike kwa God manze. So, this is from sisi to wewe. It's your time. It's time yako manze. Get up. Mungu anawaza mema manze.